impilo yakho bobona butyebi bakho. Kodwa kwezinto ezininzi kangaka uza kuyikhetha njani medical aid echanekileyo. Akufanelanga kube kanti into enzima le. Ukuba uphangela kwamasipala okanye kumasebe karhulumente wasekhaya, sikhona isisombululo esilula. USamumed, medical aid efikelelekayo neyodidi. Ukuqala indlela eya empilweni engcono, qhagamshelana nathi ku 0860 104 117 okanye tyelela u samumed.org.